DatimSafi.com.
Yeah.
to your God. Hallelujah. Ongeza tena makofi kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Biblia inasema ile miaka ile iliyoibiwa na iliyoliwa na madumadu na marare, Mungu anaenda kuirudisha maradufu, si ndio? Sasa nataka nione watu wanaoamini, si ndio? Hallelujah.
Come on somebody. Come on.
Hallelujah,
Jesus.